ask ukuthi uphokusha le program ezanako. Well, the department layer of public works has made the announcement la ukuthi they are increasing in minimum wage for all workers abakule program, and we'll find out exactly the figures as uhlelo luqhubeka. This revised minimum wage refers to a wage rate per day and per task performed across all sectors expanded public works program kuona wonke amaspheres kahulumeni, national, provincial, even nako masipala as well. So this is one of the government's key programs aimed at providing poverty and income relief through imsebenzi abantu abasuke bayithola. Joining us now to discuss more on this matter, I welcome Ulungisani Dladla, ungu director we EPWP partnership support lagle department yakwa public works. Mkabateli, sekumukele gagasini.
Ah, babu Mthiyane, sibingelele kakhulu kubalaleli begagasi FM. Sibonge kakhulu futhi nokuthola ithuba.
Siyabonga kakhulu Mr. Dladla. Mhlawumbe before we get to kuyona le ndaba yoku increasewa kwe minimum wage yakhona, inhloso yalolu hlelo kahle hle yini le expanded public works program?
Mthiyane, mhlawumbe masingayichaza nje kabanzi ukwazi ukulekelela nabalali emakhaya. I-EPWP sinqamulela kanjalo isikhathi esiningi. Uhlelo lahulumeni ngizwile la kade uyichaza eqaleni engathi mhlawumbe usebenzela wona umnyango indlela oyibeke ngayo. Esithokoza kakhulu ukuthi kubasakazi kakhulukazi kwi-level yomsakazo omkhulu njengegagasi ukuthi abasakazi bayakwazi ukuyichaza nokuyibeka ngale ndlela okuyiyona. Le uhlelo kahulumeni-ke kumazinga wonke lokunceda lukusiza kakhulu ekuqineni indlala or ekuxosheni ikati eziko emphakathini yakithi nje entulayo, njengoba uke wabeka nebalo i-level ye-unemployment ezweni lakithi iphezulu kakhulu.
So lode
uhlelo uhulumeni ayoqala nje ukwazi ukulekelela ezimweni ey'njalo.
Okay, kubantu abaningi la wena Mgabadeli, mhlambe kungabukeka kukhona ama questions ukuthi are these jobs sustainable or not, but ngiyafisa ukuthi ke started through ekutheni masikhuluma nge-minimum wage increase ibithini ifika endala and inyuka kangakanani le entsha.
Njengoba sazi ukuthi ke izinga lempilo noma izinga lokwehla kwamandla imali nokunyuka kwamandla imali lukhona eSouth Africa nje noma emhlabeni wonke. So njalo ngonyaka mhlambe masicacisa futhi la ukuthi ukunyuka kwama wage abasebenzi be-EPWP awanyuswa u-Public Works, but anyuswa i-Department of Labor ngoba izinto eziphathelene nabasebenzi, amaholo nazo zonke izinto ey'kanjalo zilawulwa umnyango wezabasebenzi, i-Department of Labor. But thina njengo-Public Works esesinikezwe i-chance noma esinikezwe i-role yoku-coordinate i-PWP nationally njenge-national government. Then siye senze lawo ama-announcement ke, kodwa umongo wokunyuka kwalama rates asuka kwi-National Department of Labor. Njalo ngonyaka mawuqala nje November ama rates i-wage rate yabo bonke abasebenzi be-PWP iyayi increase ebesinayo nje njengoba kuphela u-October beku-88 rand per day or per task. Now njengoba isinyuka nje uyibeka ukuthi isiyu 92 rand 31 cents.
Okay, 12 minutes after 6 lalele indaba kwigagasi sikhuluma la ngohlelo lwe expanded public works program, and then ke oyinhloko yalo la kule department yaka public works mnumzane uDladla uyena onathi. Ngafisa ukuthola from people abama beneficiaries of this program, or mhlambe lapho la ukhona you have something to do with it, ngajabula uma ngasube ingxenye yawo kuzona zonke iy'nhlaka. Inamba yethu ke namhlanje u 0861 596 596. Iprogram enhle le Mgabadeli njengoba uyichaza, but I understand ukuthi abanye abantu abakuyona le program yenu abekho happy nge-increment. I don't know ukuthi long-term solution ngokuqashwa kwalabasebenzi izoma kuphi, kumbe mhlambe khona into abangayibambi ngayo. We understand from 88 to 92, but kukhona abashoyo ukuthi eyi, ngelinye ilanga sihlale silindile ukuthi makuthula ama-budget mhlambe ngelinye ilanga indlela yethu ne-package yayo iyohluka.
Iy'ndaba zamaholo Mthiyane, iy'ndaba njengoba nawe utohoza la egagasi, iy'ndaba ngisho ngakuthiwa inganyuka, asikwazi ukuthi sonke sisanele. Kodwa-ke i-EPWP inhloso yayo ngempela akuyona i-permanent solution kwi-challenge ye-unemployment ezweni lethu. Mhlawumbe sicacise nje lokuthi ayibekwanga njenge-permanent solution, but i-intervention uhulumeni ayibekile azenayo ekubona isimo sokuntula kwabantu sokuntula kwemisebenzi emphakathini, ukuthi ke mhlambe mongathi ke uyi-increase kunama trade offs, lokho esikubiza ngama trade offs, if uzo increase le mali iya enanini elingaphezulu lelo, ithi into ke mhlambe usuzoba nenani elincane labantu abakwaziyo ukuhlomula ohlelweni nje. So i trade off ke leyo efuna kuyenze noma njengesizwe sikuthi okay mhlambe increase it to 200 rand but uzothinta imindeni emingaki, uzothinta iphakathi emingaki uma uyi-increase, kanti njengoba manje isabalele izwe lonke ukhona ukucoshacoshayo emindenini eminingi mayelana nale rate ekhona.
Okay. Dladla ngazi uma sekufikile endlebeni zenu ukuthi kuneyinsolo la nama rumors nje akhona where abantu bethi ama councilor yabakhokhisa ukuze bangene kule program, and then kuthiwa abanye abantu kuqashwa izihlobo zabo. Are you aware of this?
Umuntu mhlambe leyo into embi kakhulu esifisa nje uyigxeka ngazo zonke indlela ezikhona, ngoba njengoba silibeka nje ukuthi uhlelo lukahulumeni lolu olibhekeka ngempela ngempela abantu abantulayo, uma usuzothola ukuthi ke selisebenziswa selisezikhona izinsolo ezinjalo nophenyo endaweni eziningi luyenziwa ukuthola imphoso noma ukuthola imbangela yokuthi ke mhlawumbe lu abuse kanje uhlelo oluletha ithuba noma oluletha ithemba ebantwini. Ngalezo zeyizathu uminista mhlawumbe enyangeni ezintathu izulu ezidlula uminista Ngxesi besilapha ePortshepstone izo launcha futhi into esibiza ngokuthi recruitment guideline sineka sibeka ephakathini wonke ukuthi umuntu nomuntu umphakathi noma ilunga nelunga lomphakathi liwazi liqonde kabanzi ukuthi ama recruitment guidelines APWP ayini. Uma kukhona lokho uminisa wakubiza nje wangakunanazi ukuthi inkohlakalo leyo, uma ngabe uzosebenzisa isikhundla sakho sokuba yikansela noma uzosebenzisa isikhundla sakho sokuba yiofficial government noma umasipala bese uqasha abantu abahlobene nayo, inkohlakalo nje leyo engafunakali nokulwisana nayo kazo zonke indlela.
Okay. Asizwa balale bethu ukuthi bathini 0861596596. Sabona kakasini?
Ngimthiyane ngomuntu wokuphoshisa.
Yes, ndofundof.
Angibena kuphethe oyisebenza sakho. Siyamjabulisa ukuthi ule phoshisa. Unfortunately ngizange bekhona kule meeting yena nomuntu ngisho because while I wanted to check with him ukuthi ithini criteria okuyokutala abantu. I'm saying this on the background ukuthi manje hayi rekonjeni nanhlala khona mina. Every person osebenza EPWP uqashwe ebranching ye-ANC. That I can confirm, that I can do a checklist that I have umfaka office department ngimkhombisa abantu wombody. Everyone who is working kule program la erekonyeni uqashwe ebranching ye-ANC. Hayi ukuthi uqashwe kubuza umphakathi kwaqashwa abantu. Ukhashwe ebranching ye-ANC because we-ANC member, sekuthara ANC ebabizayo, so abantu abafunakalayo bangathi bawubani abaqashwa. So I think that very critical question, because lento le is not for umphakathi we-South Africa, is made primarily for ANC members or unemployed because yibo abasebenzayo. Everyone will pick a piece of my young challenge. I can give you proof and evidence, you can ensure.
Sure. Mr. Dladla?
Baba. Sibonga kakhulu kumthu untofontofo nje obuchazile. It's unfortunate ukuthi ke uthola ukuthi uhlelo onje lusetshenziswe ngale yondlela. Njengoba bengichaza nje i-criteria yokuqashwa kwabantu inegaba mhlambe eziwu-4 mase zoyibeka. Ithi i-process yokuqashwa kwabantu it should be fair. Akufanele ukuthi ivuleleke in manipulation noma ek discriminate abantu whether ngokuhlanga noma ngokwepolitiki noma ngokubuzwe wonke umuntu odinga ithuba kufanele iprocess yokuba recruiter efe okwesibili kufanele ibe transparent ivuleleke wonke umuntu njengomfowethu Ntofontofo elapho azi esekhaya ukuthi makune project ePWP eqhamukayo wonke umuntu uclear ukuthi iprocedure ezo esetshenziswayo ithini ilapho masikhuluma ngefairness ne equity so uminister njengoba usho uyayikhuluma ngayo lento akufanele ukuthi iprogram isetshenziswe uku-advance izinto zepolitiki noma but iprogram le elwisana nendlala indlala ke ayibheki ukuthi uyi-ANC noma ukoliphi uhlangothi lwezepolitiki indlala nje ibheke wonke umuntu.
Siyabonga kakhulu Ntofontofo for Eposhepstein. As you now othongathi we have Sthembiso Moyo. Sthe?
Yebo, ngiyabonga le RX ngiyilena kumgabadeli. Mhlambe okwami kukodwa ukuthi angifunde kakhulu kwi recruitment process. But umuntu ufisa ukubeka ukuphathana because ngaphakathi mina ngisebenza khona. Ngisho Stuart akasami. And the lento isinikeza a problem within the department because some of these people who are coming as PEPWP who have been deployed by the councillors or emkhandleni ama employers they tend to use them to a permanent post so that the ama permanent posts are not being filled and these people are executing umsebenzi ofana wenziwa ama permanent employees within the municipality bathola ukuxhaphazeka. What are the channels that we need to do as unions in order to protect their rights at work?
Lala?
Ezinye zezinto eziye zibalu kakhulu kwi-PWP ukuthi i-PWP is a project based and it's very clear kuma discussions ayabe khona between i-PWP or i-government ku-network ukuthi it cannot be used as a tool to displace workers. That is very clear kuma emgomeni ePWP ukuthi ayifanele ukusetshenziswa to displace abantu or ikhala lapho abantu kufanele baqashwe khona permanently. Umasipala noma i-department makunama position it cannot use ePWP participants or ePWP workers to displace workers. Enye into futhi ke ebhekeka kakhulu esiyikhulumayo esihlezi siyikhuluma kuyona yonke imikhandlu noma kuzona zonke indawo lapho iprogram i-implementa khona ukuthi you can't use the program to displace workers.
Sure. Indaba nkakasi 0861-596-596 sikhuluma ngendaba zaka program le yakahulumeni yokudala amathuba emsebenzi noxosha ikade eziko. It's called Expanded Public Works Program under department le elidwa uminister Unqisi. Igesi yami namhlanje ulungisani Dladla okungiyena ke ongumphathi wengosi ebhekene nayo u-director we partnership support kuyona i-department. This is Indaba. The King.